get some money.
Mshike huyo,
atoki mtu.
Nimeupaka mkongo,
atoki mtu.
Mshike huyo,
atoki mtu.
Alinitia usongo,
atoki mtu.
Kashanipiga sana vizinga, leo kajichanganya kayatimba.
Kanipiga sana vizinga, leo kajichanganya kayatimba.
Oya alitaka kunichukulia poa, kumbe mwenyewe ni mtoto wa town. Malaoni takupo kinioa, kashaniona boya kutwa kunipiga sound.
Alitaka kunichukulia poa, kumbe mwenyewe ni mtoto wa town. Malaoni takupo kinioa, kashaniona boya kutwa kunipiga sound.
Eti hani, leo sitoki niko na mami.
Yoko
mara hani, daddy yuko nyumbani.
Yoko
pararam pam parira pam parira pam parira pam pam.
Toto kavamia pombe, kakutana na gang toto kazania kundi. Toto kadandia tongi, yupo ninja desbi na pambania kombe. Toto fakamia yote na vuchuchea moto, tukalipuki wote. Toto kanambia chonde, kakutana na bek na chapa miguu yote. Alitaka kunichukulia poa, kumbe mi mwenyewe ni mtoto wa town. Mara ona kupenda takuoa, kashaniona boya kutwa kunipiga sound. Alitaka kunichukulia poa, kumbe mi mwenyewe ni mtoto wa town. Mara ona kupenda takuoa, kashaniona boya kutwa kunipiga sound.
Daddy yuko nyumbani.
Yoko
Comic Slicer.